Siku nimetembea tembea bara na visiwani, ila nikajionea wewe ndo my number one. Natamani nikupe lasina, nimejaliwa upendo heshima, maneno ya matamu siku ile mama, tuna jobi na tamu wabaya sana wana wivu wao.
What you doing with this loser?
Para.